mani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde aljumare sappo e go'o lewru utu hitande 2023 yamde sappo e jeedi jabilke cinemaaji capannayi joyi maison de la presse Bamako don yottino on kabaruji di kiken hande wonne Alice Cisse Fili Dambele wonto boggi jande to woteji fa suɓo ngaro fa laamo fedde fema futne chartanoɗo noga e jeenayi lewru utu nuko ana heddi non holitiri wiide secrétaire général ndewɗo fedde yimɓe ɓe jogiiɓe kaɓorɗe hippike alkamsare keye genini ɓe noddirta komaka ana les région badiangara aljumare hande waldine ɓe noddirta baguine so yimɓele muɗum yalti majjere muɗum Bamako ɗo fa hollita mette muɗum fewde rafi ndenago o les région o leydi amen di ka ɓurti talkurgol hokkino ko fedde ne ɓe noddirta Air France le leydi amen di ɗon talkuro jamiromo diwinde avion ngaji makko ɗe leydi ni yimɓele hewɓe dawoɓe jiɓe hutude ƴude Bamako ɗo ka holliti mette muɗum beete hande yesso damal ndeɗo fedde sakiraɓe heeɗiɓe ɗon sembe kabaruji ɗimi jogani on kikiɗe hande bisimilla moɗon ɓe heɗade ɗum woteji fa suɓo ngaro fa laamo fedde fema futnde landinaɗo noga e jeena chartaɗo noga e jeena lewru utu ngaro nduko ana heddi non holitiri wiide secrétaire général ndiɗo fedde yesso nantinoɓe kabaruji aljumare beete hande ndeɗo fedde du holiti wiide taweede ardiɗo nokku o wulitama yesso séria fu gollirgal golle jokkititole nokku o no woɗiri fa keɓen famtere keɗɗen Ousmane Nyalibouli sita siɗiɓi
hoorejo jalto o wulitama saria mo fuɗɗodirta laamu odu ittama yimɓe hewɓe lanodirta hono wote ardotoɗo bolon mali waɗirta e wi secrétaire général fima foot Ibrahim Traoré golle o wote ana wondi e yarude no hanniri
le processus
ɗi wotengaji jokkinan meɗe dominoga e jeene lewru uttu hitande 2023 le nokkunodira CCB suɓade hoorejo fima foot keso o meɗe tijji ɓiɓɓem leydi mali fu fotido haqqeji tonnaɗo wawa uddede feyi sono walani hollitama jommuyo jukkaɗo
caggal ɗon hooreɓe bolon mali kolliti wiide ngol hayfogol walda e kabaru haro calɗi torrata fuu watta batte muɗon dow bolon mali j ibrahim koulibaly woni keƴaɗo haala fema foot
nangge ko o gorko wala fo bonta fedde noddirtende fédération malien de football ñolman hannden torra fuu mataka ɗumngo hollitide hannen yimmeɗe wonde e fiide dabiriji honen ɗi wotingaji waɗirte piiɗe bolon ɗiɗi hanɗe waɗedede ko noddirte interclub de la caf ɗiɗi waran waɗe nangge ko o gorko ka e fiide bolon wala lawol gotol
extra sportif
holtin wiide hoorejo bolon mali o litama saria sabe ko wadno illa ko gollano arande farde mudun yottade fema foot
ele wi dunke andando kabaruji bilidi e milki sambe chaldi dun woni kanko Drissa Nyono golleji woteji di kana han jokitade tawede ardido nokko o ka wulitama yeso saria fu o holiti do wi reso woteji di landinaadi noga e jena lewru utuni bortama ka kongol chakitingol ka kafu jeedum fa kemen famtara andi ko o haltani fati ya tarado fesan sitati dibi
komin wawi kalne on tan golleji ɗi wotingaji fuɗɗama giddi ko ɓooyi le ñolman hannden heddi baɗɗe dammaji tan o woti waran waɗe saabu min miɗi waɗde ɗum le noga e jeena nder uttu le nokkunoddirte CCB genni Bamako soni wala ni torraji goɗɗi wara mata kasin le golleji ɗum hunde fatta o woti waɗede saabu golleji muɗum jokkinan fa ñennen noga e jeene lewru ndu feele batte ama goto liɗɗe balɗe ƴaɓɓide o kabar hollitama mais wiɓe fay goto wawa hadde ɗi woti waɗede so walani hooreɓe fedde kafka hooreɓe fedde FIFA soni ɓe o woti watten o watten so ɓeewi o bantinedu mi bantinamma mbeɗe tewtere homo fu tinno fotta o batu watteɗo le cuɓagol hoorejo fema foot
sakiraɓe heeɗiɓe anndu ono mbawi tottude haala kabaru hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo beme ande tuɗo hello amen Facebook naɗu compte Twitter région badiangara o ka yimɓele jogiɓe kaɓorɗe ana wondi wadde to bonandaji cattuɗi ana heɓa jonte kewɗe joom genni ɓe noddirta kumaka ana le région o hippama irɗo to yimɓele jogiɓe kaɓorɗe alkamsare sappo lewru uttundu wala fuu mo yonki muɗum heddi henga bonandaji kewɗi ka yuɓɓama le nokku o noon holitiri wiide kabaruji irɗi toɗi fa holita mette muɗum fewde rafi ndenago o le nokku o waldene ɓe noddirta baguine so waɗi majere muɗum Bamako ɗo hande fa holita ɗum sita sidi bi
yimɓe lonɓe hiite ɓen hippike genni komaga keye alkamsar watte sappo jetti jamɗe ɗo ngo holliti seede en yogaɓe ɓe yimɓe bomɓe heɓɓe mbarta fe goto gaɓɓeɗo tum gonanlaji sattuɗi motoji naɓɓama jogaji e majjude sumama ɗo ngo holliti en seede en laamu koɓe ni genni hollitiwi magal paɗe leydi ana wonde waɗde lugangoji leydi on nokku watte joni miccutinowe wi jonte heewi hannen hono ɗi bonanlaji ana mata les région badiangara waɗade to yimɓe lonɓe hiite ɓen ɗi bonanlaji natiken saabi yimɓe hewɓe e yuppi gelle mumen le on watte amairi en genni badiangara kay sukaɓe jogaɓe fu waɗi majere keña holliti lafi deƴre mata ɗo le laamordene hannde aljumare walle noddirtene baguine so ana wonde wadde kañdu jiiɗan hollitita metti mumen lafi deƴre ko mata laamordene le laamu ñaffuge le sahen leydi suka goto yiyama maayiɗo le suudu muɗum ne alkamsare ɗum ko holliti yogaɓe fa hannden le genni ñaffuge neɗɗo lonɗo hiita goto haɗo remoɓen feytude e golleji muɗum kañdu heɓama tonga to yimɓe gennini
dawoɓe hewɓe mettanoɓe ana wonno damal Air France Bamako ɗo hannde fa hollita mette muɗum. Eɓe ɓurino yimɓele capanjoyom gonnoɓe to fa hollita mette muɗum, saabi ko dawol mu'en borta ɗum ɓurtugol ngol ɗo dawol waɗi caggal ko gouvernement leydi Amérindi ɓurti talkuru jamirowo fedde Air France ne diwingol avion ngaji muɗum le leydi Amérindi. Yimɓele ka holliti wiide oɗo golle ka waran yettinde ɗum en tiɗɗalaji kewɗi fa keɓen famtare keɗoɗen Ousmane Yali Bouti.
On nous prévient juste hier.
Kenya tan ko min kalna hala mudun tawene fabbe jangu wonno ko avion amen hanno yaade sini Air France wala e naba min le avion ji goddi ka joni tidala ngodudo yo tidala visa Mali hokkata visa France du hokkata visa nen hono min gatta Air France yettira ka yoba himbe sini won tidala ngodudo hakkunde Mali e France dun hedda hakkunde de leedi didi wiide tan e don metti sappo e joyi lewrundu woni ko kanan yobude suudu ngommi le mundu altinere sappo e nay woni ko kanomi dawde nen joni hono gadammi Air France li takan mbawa dogo daraji jimata minen milabe kebana o tidal jogala sabi do min goni illa boyi mi anda fe hono be jobirtami fayse be jobami wana joni minen ko min jidne e ndarabe kebana o tidal jogala
en tout cas qui règle le problème
kabaru rafinde nago o kana wembi sanne yimbele gombele commune rewbele gombele commune to minya dum sabi so be landine to batu mabbe alkamsare kenya fa be yewa dati dibe kani ittude fa yimbe be kanyen kulle de be jogi an heba renere nokku o fedene be noddirta comité consultatif de sécurité de commune o le golidal hakkune mudum e mangal fa en be landini dum honon leede kidinde lewrunde afrique leede amendi yambini alkamsare kenya nyaloma keenaado haggitigol leedi ni fa yetto yirwere nukule de o don nyaloma faana mudum woni fa jeewa hono yimbe be haani wadde yalla nukule de ana heba yirwude sisile mo be cubi hitaane hikka o woni contribution des collectivités territoriales au développement de la zone de libre échange continental don zelekaf Ousmane Nyalibouli
on nyaloma wadan fa humini be haggitere lamu yewta golleji nafoji jamare nde woni ko holli tv de secrétaire général ministère humininde lamort e haggitere lamu Adama Sissouma
en plus
e madraji wadama to horeb e leednin be fi dabreji mawdi giddile fu ne hitan 2023 to kanko ministry humini kabaru lamort nanal mudun honen lamu o hebirta sembe le lamort ke danne le leednin tegal mudun gollidraje ko heewi waran nyibe de lamort ko nafata be leednin
o population
e wi hoorejo walde maire e Mali wotanaɓe ley crédit ɗi ana kane fiide dabereji gaɗɗoji yirwere commune aji mumɓen Yakuba Traware
nous devons faire preuve d'initiative
en hani wadde immadraji fa hannen honene keɓan leydin huncirta hoore jeggal hannen mbiɗe tijji homo fuu fiyan dabri honene lamoɗo keddanne heɓirta semme banggal keɓal saabu ɗi kabaruji fo hollitama to walle noddirtene association des municipalités les lamu sigasu ko ƴaɓɓi
holtinde wiide Mali woti sariyaji fawiɗi dow heɗintingol lamorɗe yalla madaraji ana kunjene hore do sardeji lam o
toɓo juɓango le balɗe sappo ardiɗi lewru uttundu ka ana ɓunna ɓerde sanne noon holtiri wiide demoɓe gomɓe yuroso ɓen ɗo yimɓele gomɓe toon ɓe ka holliti wiide ndungu o no wurdino yarde le nokku oni ka ana wembiɓe sanne saabi mambari koɓe awino le nokku o ko fu fuɗɗino yorde lewru juliendu fuu ɓe keɓa e kammu le nokku o caggal ko ndungu o fuɗɗi ndungu o fuɗɗore muɗum ka wanano ko newino feewi mais wakkati jon o ka kammuji kewɗi ana wondi yuɓɓere nukkule kewɗe le leydi Amérindi fa ɗum demoɓe ka holti wiide ɗum ana moƴƴani sanne guese mabɓe fa keɓen famtare anni ko gomɓe kajolo kuro fa yetto yoroso kuthala wi dow hem ɗo festan Ousmane Nyali Boudi
no toɓɓoji ɗi gondi heɓirede ni hottinde wiide ana moƴƴi sanne ka sini jokkiri ni ana wawi wadde bonandaji ɗo koroɗo meɗen bemba sanne saabi toɓɓoji ana fanɗi ko keɓete fay toɓɓoji keɓeteɗi jottata ko guese ɗe ɗo yoroso ɗo kamboji keɓeteɗi ana nafa ndemaji ɗi dargol toɓɓoji wakkati goto ana wawi wadde torraji dow mbambari yogaɓe darni remude mbambari ka mbayeri gawri ɗum kay ana moƴƴi sini jokkiri ni guure heɓete hikka min mbawa remude gawri ko wawi remede joni ngabbe kanye tikaji dabbe
wetti kana nguruye
sakraabe kediɓe andon ɗon min kaddata e kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde ga hono no andir ɗon ene mbawi heɗta ɗiɗo kabaruji fuu ɗo application amen studio tamanina du o noddi mere mere o wiyamo 37321 ga fadi jeehe fe nokku ɗo e seeɗa yewtere amen nde ana wooti
saaraɓe paabe sukaɓe moɗon e tawdede e goɗo fijo wiyetego école ala radio e dow wiya mum
go fijo ana yaasi noddire mere do capantati e jeɗɗi tati ɗiɗi go'o dokkon téléphone o sugamo o jokka e tinninore kanyu e miccitade limore kanyu e jande faransinkore
faabe suka modon e filitade do limore e jande faransinkore mi miccintina on numeroji noddirteedi mere chapan tati e jeddi tati didi e gotel
fijo école ala radio yo golle studio tamani
e ministère humanine jande lidi meden di viamo e UNICEF
hono neddo warta fa uta compte mudum banki le leedi amendi don sicile magazine economy amen nyaloma hande o le leedi amendi le nyaloma hande o banki ngal sappo enay wonto non holitiri wede walde kumando gol walde kumando banki ji le leedi amendi hono fu neddo utirta banki le leedi amendi hono fu watta do fa uda compte mudum hono hodo won talki kandi jokke mindere na do dati kandi jokke de sanji do fa nyalmoda banki magazine economy amen nyaloma hande o ana jabo dido landi fu Musa Malesi Soko Landi Nidu Aniko Mie Usman Aniko Usman Nyalibu Sita Sidibe Fiuni Endo Hemki Reja
Bank e gollirde kumaninde kalisi limbe mbawi resude kalisi jimo ben na nyalma wade sini ana kasindini do mali do himbe hewbe kuluti wide kebi tidallaji le de gollirde kumaninde kalisi hono wattu sini ana kasindini uddugol compte mu ben
sa bo en 20 ans d'année
que je travaille utti mi compte en banque et la musuka jango tidalla fu mi heba ya bada uddugol compte wam talu kundu hasindi mi kulto wile nyamani fu wala ema e le banque mu jita iwle mu ufaja hanu kuko in ne faake baadu ne nyalo mo hande o una e sappo e jitti na ru una e noga e
kina uddingol na uddugol compte bancaire mudon yo datol gol kanda jukude e wi ogo tembelum gindo gollaw le banque goto golle mako horde yalla client won e saria le banque o fayotare jawde jidi itata yalla ana wadira dun haaniri
ada wawi ju inde talkuru mo kultitaale mudum wiide ara yidi compte o udde gami milay face banque o kana wawi uddirde ni tam compte o sabi won kontu ga ngon itondi gollirdi juina kamal fa hayba arjido ido golliji woni bcao momi gollidita midon gollida e gollirdu goddi kasem hono fedde ne be noddirta centif don cellule nationale de traitement des informations financières o kleido anato ana wawi tawede saatu naro fa kontu mudum udde o wonko wulita yeso saria tagal uddugol kontu golliji kiwdi hani wada
investigation ka no abdullahi musil goto gondo e golle lamu holtiwde labi kiwdi an yo bank mo wonno le mudun yaade le bank ngaji goddi sabe ittugol kewgol sini ariidi nyalmaade o momin lanundiri holitiwide ko sabe de himbe mali ana jiwa le bank ngaji yaade le bank ngaji goddi yo sabe yalla jomun ana heba nokku don nangete fa gasa abdullahi
le to etretre
yo bete choro nyamaande ko banking ngaji do hokkata himbe ko ana heewi sanne saatu ada waawi dalude sappo e joyi e le temdere kalsimo nyalmaade banke jomun andudo hono joddi malinke wordi fu ana andi wana hunde ni wiide talki fa ngada du e hore du won kalsi kando yobede di fu ngado golle o wodani kany darto sadda mudu assurance o du ana dum a tawam sa ewi no wodiri ko tawta ko ka hebata fi saatu nyamane de bamata bank fa gollira a tawam fe fecere golle ma o du wadanta
ogo tembe lum kindo holtiwide fa nyalmoda wondati di bank be saw holtiwide kanda jukude dun sabi o mandarte e client en tinno kaltida en dokkobe dum en hakkilaji fadde mu ben nadde nyalmade le bank
wajibi kina yimbe jaba faba munya banki o woni faba tobe yalla be keba kaaki dibi kasindine mudum yalla be keba yugude jande sukabe mabbe fayotto yambereji goddi hono julde mawle julde tuskel na do kurtunoji banki le nyalo mo hande o ka ana wondi wadde ko wawi fu yalla ana unna berne client en mu'e won jawdi ni banki o hana itude ele njuddi nyalmo todo mo fedde bcao juin leede fu gonde bcao wajibe juude mu em tidina batakiji kulitoji dum
o kejjaado portal le banque e hakkilo mudon tidalla mawdo ngodudo hokkukol hakkilaji lubbi gollobe banque ngaji di ogo tembelum kindo
madaraji kewdi wada malihem ga tidalla mawdo nyaloma hande oni woni yimbe fu koyde mu en malaya e kabaru banque kina min gada ko min bawi yalla homo fu le leedi amendi ana tawre compte banque so andeyo kudde kechie na duso a jom boutique ana wawi tawre de compte ana wawi tawre de saddaji dum homo fu an haani hum fandi fu tawre de compte ko to ka banki dum waawi yaafinde kulliji kewule
fu ndesobe kalisi bu ben le banque le hitande 2020 ana gonno himbe sappo e jeno le temedoro le hitande 2021 yottik e nogay e go'o le temedoro dum fonte le tongande inclusion financiere PCAO